It's King Natch on the beat, so you know.
Zwap.com.
Barulin. Chains on body.
4G music.
Yeah. Ukuba bueno sana lelo nasu mina kuba kutola. Chenzo de kandande kona ba mpola. Na bapsana neshi mpopo mbona. Benginda bafundika nga bapopo mchola. I'm here to tell the story. Gana lusanya sodia pote balandele lange foba dele lefidoria. Pande katoli toli, munomu territory. Pone nenga fundi wana mabukulu nga baka poli. Malota no kupeka madreams ayako sanga chesa. Eka lefyo wansansari vele loku chensa. Kwisa, pesa papachipuna tete eka lepo. Balesa, ni mwamwisa mwana mwana la fulopa. Ni ule mwaka na pone nefa beta social. Maidia nebona lelumba la sanga tababa social. I'm so sure. Venga wana umechi posho. Pantu takwaba nga ingilisha ya taipo tosho. Let's go.
Wana wangona saguli latiwe limozi. Tambaliga kwa manyazi ya gwira mtengo. Ndivu imba hudi ya ndu wakazi babu ino. Original maimbibe. Agufuna hudi ya ndipambane maimbibe. Amati wa sanga derere. Nivo ururu wango linga dilitapeni. Original chenzo mbani.
Eh, naliwe ino tukome tuwa baka tuishapa. Nifimbo poke, nshilatina kutamba. Yeah, talina ineni na stop. Na mwaka tule papa, nani mpoto na stamp. Tulimbo tuwa kumushata, siyoko kuine na kave. Keti nkalumbia kaka muntu kachave chave. Keteka nye sana kela imona anga kamugabe. Badabu it after it, go after gonga chimbabe. Na isai chef, wampande kwa kalambaba. Valentu kapa big money chile mbaba. Ndaba pinde mwana kuna luvala. Kanshuba mudala na mwani bakubala. Endi mwana patu kansov minga soka toa. Ukukwine bamishuba kuli inetemo baka tula. Wakemba wananda wanono chimwana bankana. Wakafunya kuisa supporti za mbyanga ya watana.
Wana wangona saguli datiwe limozi. Sambaliga kwa manyazi ya gwilanga ya makenya. Ndivu imba hudi ya ndu waga silva kwinu. Original maimbibe. Agufuna gudi ya ndipambane maimbibe. Amati wa sanga derere. Ndivo ururu wango linga dilitapeni. Original chenzo mbali.
Awazanda. Hey yo Mr. Chips. Hey. Yeah. Hey what you step fin and gala tumfobu na ngani.
KNV
Company Vincenzo H. Kondacha
Records.
Quanta 4G music we in the building, ladies and gentlemen.
Royalty. The king is here. King Natch Bits, official.
Ndi mfumo. Mfumo taiteko.